Veka.com.
Media House Music.
TMTG, Max D, DRT. Popakawama flop, bully beat. Lekani to say hit after hit. Nikasiliza kalipit, mwami choka kotika. Pinda ni magelo kansi ni makotika. Nili na malayan munga wanaisha pula. Tumba inazula kaya sishu tamula. Malapa wadele la lekatini wakatimu. Munga temtengo tiwajue na katimu. Pasa malulaka, apana lulaka. Kuchila chili panali panali wawiri wiri na pili. Wanajimana malapa na wafyante pa mkosi fulu nekte. Nipunde ni mete na wapai la pabite. Na pesa maningi ulusin chuka chuka. Waniyo upanga kusu yao na pusi. Nila panga kamashini kaika vesi ya malapanga magilo wani fela apa biti. Nina wa machika kawena ndisi wa masula. Nutala na budula nzelu nipamula. Nzelu ndia kukula kutoka pa okula. Alala paka disisa kuno timusha tapula. Wauna muva kali ni wana muma kula. So step back little man, know your place. Money ball, respect, don't forget the name. From the block to the top. We light and shine, we're stuck in the shadows. I'm out here now, on the grind. Ela Zek, Sina Siu, Banks, Ice Boy, Maikere, Kezo, Pow, Pow.